sechele mboshi mboshi ntenga ya ni sechele mboshi mboshi ntenga ya ni sechele mboshi mboshi ntenga ya
Bafika kumina ngosuku lesithathu bathi mina obonile mama lapho noma sengixolisa ayashe ngithatha amaphoyisa lapho umphakathi ungikhomba uthi wena namhlanje sizokondisa
uhlupu uboshelwe into ongayazi nje noma uzama ukuzikhulumela umthetho uyaphi Usobala ukuthi mina izofele nje Usobala ukuthi mina ngeke ngiphile bonina Usobala ukuthi mina izofele nje Usobala ukuthi mina ngeke ngiphile
Ni se chele mboshi, wen mboshi lintenga ya.